mochiwe mina Ngoti kala ngilazi Ngalufiwe sombone shele Niboshiwe mina Ngoti kala ngilazi Wafiwe sombone Niboshiwe mina Ngoti kala ngilazi
Yeah.